naye sirwa bulijjo. Bakedde ng'olwa bulijjo naye sirwa bulijjo. Mazakaseera nnindirira lwaleero. Mazakaseera nsabasaba lunaku lwaleero. Ndayira ndayira lwaleero. Ndayira ndayira lunaku lwaleero. Bakedde ng'olwa bulijjo naye. Sala sala zange yasemwe sala zange ayanukule sala zafe yasemwe sala 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 zange yasemwe sala zange ayanukule sala zanna yasemwe sala baliwa baliwa basekanga musiri na lugendo baliwa baliwa bavumanga musiri na lugendo tulabanga omunaku noseka mbuya wedde tulabanga omunaku noseka utalina ssuubi waliwo waliwo abansanganga nga sirina na kinusu waliwo waliwo abansanganga nga sirina kyaggulo waliwo waliwo abansanga luli ng'ekikumi kimbuze
Wanda giri, wanda giri, wanda giri, wanda giri.